n'ibirori byitabiriwe n'urubyiruko rugera ku 2000 ruturutse hirya no hino mu gihugu. Urwo rwiganjemo ba rwiyemezamirimo bagiye bahabwa amahugurwa, abandi bagatsindira ibihembo binyuze muri iri huriro ngarukamwaka ryitwa Youth Connect. Ubwo yaganiraga n'uru rubyiruko, Perezida Kagame yavuze ko yababajwe no kumva ko hari urubyiruko ruherutse kwitabira urugendo nyobokamana, ahantu avuga ko habereye amabonekerwa afitanye isano n'ubukene.
Urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka mukamara iminsi itatu mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu habonekewe cyangwa haje ariko hajyanye n'ubukene. Urabyumva, hajyanye n'ubukene ni ukuvuga noneho mugezeho kuramenya ubukene. Ibyo nagira ngo niyo musenga, niyo iramute musaba ibyabateza imbere, musaba ibyabakiza, mukava mu bukene, sibyo? Niko byamera. Nta muntu waramye ubukene ntibibaho. Ntimuzasubire, mwakoze ishyano. Bakoze ishyano.
Aha, Perezida Kagame yatanze gasopo ko abazongera gusubira mu ngendo nk'izo azabafata akabafunga.
Rwose nongera no kubyumva, hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenya ubukene, nzazana amakamyo bashyiremo bose ngende mbafungire ahantu, nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyeho.
Uku kwihanangiriza Perezida Kagame yagushingiye ku rugendo nyobokamana ngarukamwaka utegurwa na Diyoseze Gatolika ya Nyundo, aho abantu bajya gusengera hari umusozi uzwi nk'umurwa wa Bikira Mariya umubyeyi w'abakene uherereye muri Paruwasi Gatolika ya Kongo Nili yo mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uru rugendo nyobokamana ruhuriza hamwe urubyiruko rusaga 15,000 ruba rwaturutse mu maparuwasi Gatolika anyuranye agize Diyoseze ya Nyundo. Mu bindi Perezida w'u Rwanda yagarutseho ubwo yaganiraga n'uru rubyiruko, yihanangirije ibihugu yise ko bikomeye, yavuze ko byivanga mu mitegekere y'ibihugu bya Afurika bishaka kubigenera uko bigomba kubaho.
Waba uva muri Amerika, waba uva mu Bushinwa, waba uva mu Buhinde, waba uva mu Rusiya, waba uva mu Burayi, waba uva hehe, njye nawe turi abantu, nta muntu waremye undi. Aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana, kuko ntawe aremye undi. Ntabwo waza ngo untegeke uko ngomba kubaho. Ndakwangira, mbaho nk'uko bikwiye, nk'uko mbishaka. Ntabwo byaba nk'uko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka, kuko ntabwo ndi umutungo wawe, ntabwo ndi itungo ryawe.
Ihuriro ry'urubyiruko Youth Connect Perezida Kagame yatangarije n'ibiri ryatangiye kuba mu 2012 rigahuza ahanini ba rwiyemezamirimo bagitangira b'urubyiruko baturutse mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu myaka 10 rimaze, abaritegura barangajwe imbere na Minisiteri y'urubyiruko mu Rwanda bavuga ko rimaze gufasha mu guhanga imirimo mishya isaga 36,000. Temistoke Mutijima, Ijwi rya Amerika.